Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
It is good to give thanks to the Lord, to sing praises to the Most High. It is good to proclaim your unfailing love in the morning, your faithfulness in the evening, accompanied by the 10-stringed harp and the melody of the lyre. It is good to give thanks to the Lord, to sing praises to the Most High. It is good to proclaim your unfailing love in the morning, your faithfulness in the evening, accompanied by the 10-string harp and the melody of the lyre. It is good to give thanks to the Lord, to sing praises to the Most High. It is good to proclaim your unfailing love in the morning, your faithfulness in the evening, accompanied by the 10-string harp and the melody of the lyre. Siyakudumisa Thixo, siyakuvuma ekuseni ukuba wena unguYehova.
There is no shame in feeling overwhelmed, anxious, or emotionally vulnerable. As a young person, you are going to encounter situations that will make you feel unsafe, maybe alone or even mentally unwell. IAM Youth and the Child Protection Hotline have joined hands to provide free counseling for young people that is easily accessible. Simply send a text or SMS or call the number 076-037-6345 to talk to someone today.
Bawethu osemasulweni, maliphathwe Thixo ngobungcwalisa igama lakho. Ubukumkani bakho mabufike ekuseni. Intando yakho mayenziwe emhlabeni, Thixo wethu olungileyo, njengoba seyenziwe ke msali wethu namandla onke nasesulwini. Yenziwe intando yakho yapheleliswa, Thixo wethu, kwahlalwa phansi, kwakhiwa somandla, kwahlelwa ngempilo zethu. Nkosi yamakhosi, unguThixo owazi isiphethwe aleni, sithi intando yakho engcwele, Thixo namandla onke, mayenzeke kaloku mzala apha emhlabeni, yenzeke ezimpilweni zethu, yenzeke Thixo wethu siqonda, yenzeke singaqondi Thixo wethu, ukuze thina Nkosi yamakhosi sivume sikhothame uba umzali nomdali wamazulu nomhlaba nguwe, ukuba Thixo wethu akunanye akunakho nanto enye enokwenzeka ezimpilweni zethu engakhange idlule kuwe Thixo namandla onke. Umdalile umntu Thixo wethu ngokunokomfanekiso wakho, wamenza somandla ukube abe sisizekelo sokukudumisa ekuseni Thixo wethu. Wamenza umntu somandla wafana nawe Nkosi yamakhosi, wamenza umntu Thixo wethu wakwazi ucinga njengawe Thixo olunge kakhulu, wamenza umntu akwazi ukuthetha njengawe somandla, wamenza umntu Nkosi yamakhosi akwazi ukwenza njengawe somandla. Kwathi ngenye imini umntu wangenwa bubugwenxa Thixo wethu, wafuna uzenzela okufunwa nguye Nkosi yamakhosi. Umntu wangenwa Thixo wethu zinkanuko zengqondo zenyama, wafuna ukwenza Thixo wethu okufunwa nguye. Umntu wangenwa somandla bubukhali besono, umntu Thixo wethu wangenwa somandla zingqondo sobumnyama ekuseni Thixo wethu. Sithi nanku ke lo mntu Nkosi yamakhosi owamhlangulayo, Nkosi yamakhosi, ngegazi lonyana wakho emnye wanikela ngobomi Thixo wethu bukanyana wakho emnye, ukuze thina bantu sibhubhileyo esonweni singabusabhubha Thixo wethu, siphile nabo ubomi obungunaphakade. Nanku ke lo mntu somandla namhlanje uhlanguliweyo umile phambi kwakho Thixo wethu, uyakhaba uyakhothama uyakhahlela kuwe mzali, uthi nantsi intando yakho yona ilungile imnene. Oh my God. God, ilungile intando yakho ekuseni, ilungile intando yakho, mayenzeke intando yakho, Nkosi yamakhosi ekuseni, mayenzeke intando yakho, Thixo wethu kuthi, yenzeke somandla. Sesikhabalaza singafuni yenzeke intando yakho sesivuma inhliziyo zethu Thixo wethu zilungisekile ngenxa yelizwi lakho phambi kwetrone yakho Nkosi yamakhosi amazwi ethu namhlanje mawakuzukise Thixo wethu inhliziyo zethu sikuphakamise Nkosi yamakhosi ukwenza kwethu Thixo wethu kukuphathele udumo namandla nosuku nembeko Nkosi yamakhosi sithi Thixo wethu sesifikile once again ekuseni sizobabaza wena sizovuma wena sisithi nguThixo sisithi Nkosi yamakhosi omkhulu sisithi unamandla sisithi ufanelwe sisibongo sisithi ufanelwe sisibongo Thixo wethu onjengawe besingekamboni uThixo ufana nawe uThixo lunge kangaka uThixo thembakeleyo uThixo ngaguqukiyo uThixo Nkosi yamakhosi ojongana nelizwi lakhe ukuza khusele Thixo wethu Sakhiwo sakhe ukuza khusele Thixo wethu abantu bakhe ojongana nelizwi lakho ukuze lizifezekise ezimpilweni zethu ayofana nawe besingekamboni uThixo Nkosi yamakhosi siphakamisa Nkosi yamakhosi amandla akho udumo lwakho ekuseni sithi thabatha indawo ke mzali wethu fumaneka somandla uthetha nomnye nomnye kwimeko ngemeko ekuseni Fumaneka Thixo wethu uchukumisa izinto nemeko somandla Fumaneka Thixo wethu ukhothamelwa yimisedara yeLebanon Ngoba xa kuthethe wena Nkosi yamakhosi Zonke izinto ziyavuma zikhothame Thixo wethu kuba wena unguThixo Lithi lizwi lakhe lizwi lakho It causes mighty God the foundations of the earth to be shaken Ilizwi lakho Thixo wethu Liviwa bubumnyama bubaleke ekuseni lizwi lakho wena wadala amazulu nomhlaba liviwa yimisedara yeLebanon Thixo wethu ikhothame iwe ivume uba wena unguThixo ekuseni Nkosi yamakhosi we know Lord God Almighty lithi lizwi lakho that a contrite heart and a broken spirit you will not reject it this morning yiyo lento inhliziyo zethu zivume umathixo wethu ukuba zibunjwe kabutsha sivume inhliziyo zethu ukuba wena mawusukiseke sinciphe thina wande wena ngoba thixo xa kwande wena kwanda intando yakho kwande thixo wethu kwenza kwakho kwande sobantu kuphila okungunaphakade inhliziyo zethu ziyavuma ubunjwa kabutsha ekuseni ukuze sibe ngabantu abamkelayo oko kwenziwe nguwe oko kuvunywe nguwe mayenzeke intanda yakhe ekuseni Thixo wethu olungileyo emhlabeni njengoba seyigqityiwe ezulwini namhlanje oh my father we want to thank you you are faithful somandla you watch over your word Thixo wethu to see that it manifests itself that it performs itself mighty God through generation and generation of those who worship you Lord you renew your covenant of everlasting love my father you renew your covenant Thixo wethu of protection you renew your covenant of peace This morning, Lord God Almighty, you do not delay to administer justice. You do not delay, Somandla, to administer righteousness. You do not delay to answer the prayers of the righteous. Ngobu chilwe lizwini lakho. What is the fervent prayer of the righteous man? Yes, it availeth much. Sesisiza panje thixo. Akukuba nkosi emakhosi besingenazi izinto besinolila ngazo sesisiza apha nje thixo akukuba besingenazi izinto ebesinokhalaza ngazo into enayo msali nabo buqawuqawuli bakho nantsi inkasimulo yakho akuvumi sikhalaze thixo wethu ebukhoneni bakho akuvumi somandla singaliphakamisi igama lakho ebukhoneni bakho ayakuvumi thixo singakusukisi wena msali konke kungaphakathi kwethu kuvuma wena thixo konke kungaphakathi kwethu kuthi bayede ngonyama yesixeko sakwayuda kuthi bayede wena msulu yemfihlakalo ay my God ekuseni kuthi bayede wena osidudla ngothanto kuthi bayede wena oxhalaba libanzi ekuseni kuthi bayede 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 nkosi yamakhosi hayi siyakuvuma ekuseni nguthixo siyakuvuma ekuseni nkosi yamakhosi ungumzali ungumelo songcwele siyakuvuma umekuseni ungumdala wentsuku idwala lethu elingona phakade ungunkunti ungundinguye ndinguye awuguquki 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 unamandla onke ekuseni siyavuma siyabonga baba siyavuma siyabonga siyavuma siyavuma siyabonga somandla siyavuma siyabonga 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 ekuseni siyabonga 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 ekuseni siyabonga ekuseni siyabonga thixo wethu siyabonga siyabulela nkosi yamakhosi wena okasula izibopho wena odweba amafu ukuze uzonceda mna thixo wethu siyabulela ekuseni siyabulela nkosi yamakhosi siyabulela thixo wethu thabathi indawo eyakho ubonakale unguthixo thabathi indawo yakho nkosi yamakhosi upholisa amanxeba thabathi indawo yakho usule zonyembezi nkosi yamakhosi siyabulela ekuseni thixo phendulayo thixo phendulayo thixo ngalibaliyo sithi thina sesilibele wena nkosi emakhosi ukhumbule izithembiso zakho esinguyes and amen kuKristu izithembiso zakho esingaboliyo ukhumbule mzali wethu siyabulela thixo wethu sibulela ngakumbi ekuseni ulungile bawo ulungile ulungile unamandla ulungile unamandla 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 awusosehluleki awusosehluleki thixo wethu iintliziyo zethu ziyavuma iintliziyo zethu ziyavuma siyavuma 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 ekuseni unamandla 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 thixo wethu olungileyo unamandla ekuseni abazalwane masike simqulu thixo masike simvume ekuseni unamandla ulungile unamandla ulungile usomandla
Faith, hope and love experience victory in your life on 657 AM
do you need prayer Radio Pulpit in collaboration with Need Pray is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
From your ear to your heart, to your mouth, to your feet. Join this life on 657 AM.
Ezinhle bawo ziphuma kuwe. Siyakudumisa ekuseni moya ngcwele. Eya, siyavuma uNkothixo. Bawo ntando yakho mayenziwe emhlabeni empilweni zethu. Sifundise moya ngcwele. Ukwenza intando kaThixo. Sifundise bawo uyenza intando yakho. Uthi Jesu John 7:17, anyone who is willing to do the will of God, he will know. Sizoyazi intando kaThixo. Hey! Ave kumnandi ukuphila bangcwele emhlabeni sinentando kaThixo. Asinabo ubugwenxa, asinayo i-language yamanga, asinayo impilo yobu unholiness. Kodwa because we have the will of the Lord in our hearts, bawo ekuseni siyakhuleka. Siyakhuleka, senze Nkosi, siyenze intando yakho, moya ngcwele, kuzo zonke izimo, kuzo zonke ikhathi, senze simnqulu uThixo ngobungcwele, Nkosi yami, ngokuthembeka. Eyi, inkambo yethu mayibonwe abantu bonke ukuze bamdumise osemazulwini. Impilo yethu mayifakaze inkulumo yethu ngoba wena bawo usibeka emhlabeni ukuba sibe yiphunga elimnandi asho Paulu kwase Corinthe 2. We are a sweet aroma in the presence of God, those who believe, those who do the will of God. Siyiphunga elimnandi because sihamba sinephunga likamoya ongcwele in our lives. Let us fulfill the joy of the Lord. Ngokuthi siphile ngobungcwele, siphile ngentembeko, siphile ngobungcwele. Nkosi yami emazulwini, fakazela impilo yethu. Fakazela impilo yethu, Thixo. Fakazela impilo yethu, ihambo yethu, bawo. Ibe ihambo egculisa wena. Pleasing unto you, God.
From your ear to your heart, to your mouth, to your feet. Join this life on 657 AM.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729. And our care center will gladly contact you to pray for you.
Add your voice to ours. We want to hear from you. Contact us at gospel@radiopulpit.co.za or send a WhatsApp to 082-657-2729. Radio Pulpit, 657 AM. Your daily companion.
Madida Manqoba, Thixo wethu olunge kakhulu, mzali wezizwe zonke, melusi wethu ongcwele, dwala lethu elongona phakade, dwala lethu lentsindiso ekuseni, mdala wethu wezintsuku ekuseni, wenogxalaba libanzi ekuseni, wenophakemeyo namandla, wenongohlulekiyo namhlanje, wenothi apho ingcali zakudinwa ubonakale ngamandla akho angenakuphikiswa. Siyakunqula, siyakuzukisa mzali wethu. Eyi, siyakubulela bawo namhlanje ekuseni. Sicela ubulele inkazimulo engaka bawo. Sicela ubulele insindiso engaka bawo. Sicela ubulela Thixo wethu emvuselelwe engaka bawo. Sicela ubulela Thixo wethu ukuthetha kwakho nathi ekuseni. Sicela ubulela Nkosi yamakhosi ukufika kwakho Thixo wethu ebukhoneni bakho somandla ukuzibonakalisa kwakho ezimpilweni zabantwana bakho. Sicela ubulele ekuseni Thixo wethu olungileyo
unqaba amazwi namhlanje sithi izibongo zonke mazibuyele kuwe Thixo wethu olungileyo unamandla ekuseni unamandla bawo siyakubulela ngoba khona kule ndawo siyakubulela Thixo wethu olungileyo ngegama lika Yesu Kristu inkosi nomsindisi wethu bazalwane namhlanje ekuseni akho kuninzi kuzawuthethakala sawuthandaza sawuthandaza namhlanje ekuseni siye engomeni sisuke engomeni singene straight to ilizwi lethu esiza kulifumana kutatu Lord lithi ke ilizwi likaThixo the instructions of the Lord they are perfect reviving the soul the decrees of the Lord are trustworthy making the wise simple the commands of the Lord are right bringing joy to the heart The commands of the Lord are clear, giving insight for living. Reverence of the Lord is pure, lasting forever. The laws of the Lord are true, each one is fair. They are more desirable than gold, even the finest gold. Father, we just want to thank you. You know, Bazalwane, there is a heavy presence this morning that I can't even begin to explain. And I just want to thank you, Lord, for what you're doing. Siyakubulela Thixo wethu that indeed the time ixesha lokuqonda kwethu nokwazi kwethu Thixo wethu nobukhali bethu liphelile lixesha lenkazimulo yakho. Oh, mzali wethu lixesha lenkazimulo yakho imvuselelo yakho somandla that cannot be traced to human effort imvuselelo yakho not by might nor by power but by your spirit this morning in Jesus mighty name
Radio Pulpit 657 AM a companion for those who need encouragement listen to us on our app or visit radiopulpit.co.za
Do you need prayer Radio Pulpit in collaboration with Need Pray is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
Tune in to Radio Pulpit on 657 AM for reliable Christian talk radio at its best. Find your daily dose of Christ-centered motivation and encouragement on Radio Pulpit 657. Download our app now. Tune in to radiopulpit.co.za or find us on DSTV Audio 882 and OpenView 607. Radio Pulpit, your daily companion for more than 40 years, brings a relevant moral alternative to 400,000 listeners in a variety of South African languages. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and download our podcasts today.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.